nyimbozatu.com.
One Grief, that's my name. I'm Flash Commander. Wakiti, I see you, my bro. We go like this. Hatia.
Mangala mulibize muka mafalai fianga. Pano pacha loo siti ziva mwine wake. Mulungu ndiye wamene anachipanga. Pano pacha polo ninga leo futika wanjei. Nane niziva mulungu wanga. Azaka nipasa daliso. Bebe ni iti muka zika ambe everyday. Kuchikuli bebe nini lavo ine mchalo. Magie lovo ipaba mabwela kuline. Bati nima vasunga munga ni makwini wanga. Anytime usiniziva ine day okufa. Mulungu ndiye aziva pamene nizaka fela.
Flash Commander.
Ni wananteka, ni wana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Cheti lete chisu mapatalo. Wana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Cheti lete chisu mapatalo. Patalo. Patalo. Cheti lete chisu mapatalo.
Ukubomba, Aisha kanake, sakale kwa kubomba paka fiewe lesa, lesa, eka, yo ntina, lesa, eka, yo mpangile ine. Tabafuya sana atinende bomba, bafuya dionze inende lila. Ah, ae nanaka, na matusha ya mchalo, mwe lesa, ufie niko shua. Ah, weki ti.
Ale ni wananteka, ni wana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Cheti lete chisu mapachalo. Wana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Cheti lete chisu mapachalo. Pachalo. Pachalo. Cheti lete chisu mapachalo.
Dear brothers, dear people, zero tashia. When you fina vamene ti machita jitashi waku. Bandu vali pise vama chikambaku. Vali pose peta pita vama tinyoze apu. Ushendani enzo ziwa echi echi kuti. Angangale president mucharocha Zambia. Na ine ndine mtu ni mafuna kochimwela. Noti everyday muzika mba pala ifi yangu. Anyway, mugazite uke apati na ini. Enday, muzaka ni wona ni enzaka motoka. Pali pamene mumu wada uchako. Ndiye pamene muzaka nipezako nilichezi.
Ale mwana nteka, mwana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Teti lete chisu mapachalo. Mwana mwana kwa tine. Isha kwa tana mano. Teti lete chisu mapachalo. Pachalo.
Che filimba kwati ni nani alenga ina mbokushana.
I'm Grief, the Flash, yes ina yanga. One Jizo, I see you my bro. K champion on my side. Wake it up, wake it up. One King, I see you my biggie bro. Malewa, malewa, let's go.
Charles.